hali yako madhila, nimemisi uwepo wako. Habibi, wapi ulipo nikufate, mana umenikumba ukame. Nateseka napata tabu mimi, nimekumisi mami. Uko wapi, uko wapi Alhabibi ya salam. Nimemisi zako tam, nimefiga viji macho Alhabibi mashallah. If you give me your love, and reaction. I feel the temptation, baby, the way that you touch me, you're like magic, baby, magic. Your love is like magic. I still remember your love. She don't need me wallet, she only need me love. She don't need me wallet. She the kind and type of a woman that I want, yeah, baby. Na patata bumimi, nimekumisi mami. Uko wapi, uko wapi Alhabibi ya salam. Nimemisi zako tam, nimefiga viji macho Alhabibi mashallah. If you give me your love,